Lindelani kwehla phezulu njengemvula.
Yeke mafi,
yeke mafi, wankumbuze
mafi. Yeke mafi,
yeke mafi,
wankumbuze
mafi.
Yeke mafi,
yeke mafi,
wankumbuze
mafi.
Yeke mafi,
yeke mafi,
wankumbuze
mafi.
Yeke mafi,
yeke mafi,
wankumbuze
mafi. Yeke
mafi,
yeke mafi, wankumbuze
mafi. Lapho ngafunda khona,
yeke mafi,
masobhala umbuzo,
wankumbuze
mafi.
Yeke mafi, wankumbuze mafi.
Come and see,
moon is walking,
walking around,
moon is shining, moon is walking
around,
moon is shining.
Come and see,
come and see, moon is dancing, come and see, moon is dancing,
come and see,
moon is walking,
moon
is shining,
come and see,
moon is walking
around,
moon is shining,
come and see.
Come and see, the moon is dancing,
a miracle.
Come and see, the moon is dancing.
Lindelani,
lindelani, kwehla phezulu njengemvula.
Okuhle konke,
okuhle konke, okumnandi
konke.
Isibusiso sehla phezulu njengemvula.
Lindelani,
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 sehla phezulu
njengemvula.
Lindelani,
sehla phezulu njengemvula.
Lindelani,
sehla phezulu njengemvula.
Lindelani,
sehla phezulu njengemvula.
Lindelani,
sehla phezulu njengemvula.
Lindelani,
sehla phezulu njengemvula.
Lindelani,
sehla phezulu njengemvula.
Lindelani,
sehla phezulu njengemvula.
Lindelani,
sehla phezulu njengemvula.
Lindelani,
sehla phezulu njengemvula.
Lindelani,
sehla phezulu njengemvula.
Lindelani,
sehla phezulu
njengemvula. Lindelani, sehla phezulu njengemvula.
Sehla phezulu njengemvula. Sehla phezulu njengemvula.
Lindelani,
sehla phezulu njengemvula.
Lindelani,
sehla phezulu njengemvula.
Womlindi,
womlindi, sehla phezulu njengemvula. Sehla phezulu
njengemvula.
Sehla phezulu njengemvula. Sehla phezulu njengemvula.
Ngiqinisile ngempela bafana.
Sehla phezulu
sehla phezulu njengemvula.
Sehla phezulu njengemvula.
Lindelani,
sehla phezulu njengemvula.
Lindelani,
sehla phezulu njengemvula.
Lindelani,
sehla phezulu njengemvula.
Lindelani,
okudala
ngimvula.
Lindelani,
sehla phezulu njengemvula.
Okudala ngisho mathe.
Sehla phezulu
njengemvula.
Abantu bonke bafuna.
Sehla phezulu njengemvula.
Lindelani,
sehla phezulu njengemvula.
Lindelani,
sehla phezulu njengemvula.
Hayi,
umnandi, umnandi kwela ngithi mnandi.